Richard Records.
Yeah.
Keep it for real. Top of the Hong Kong cheese with ghetto Tanzan and what the gang Tamil. Nico the Apes kills.
Even in my pansy. Even in my pansy. Jela, kwa sababu ya mapenzi wangapi,
wangapi
nimewaona wamekufa kwa sababu ya mapenzi wangapi nimewaona wamepata uchizi kwa sababu ya mapenzi.
Okay. Ochi bunduki usend gigs. Ah, right, baby.